My number one DJ, Kushmatic. It's pure mathematics.
Duka kwenye kiduka tu nataka tu mjuka mjuka. Wadada wanajiuza ili apate tu mjuka mjuka. Moto unavowasha utasema tatu mjuka. Disi alitucheki tukasema tu ni mjuka. Naweza kurapika mjuka. Watu wakinywa piwa isibitishwe mjuka. Ipigwe mobi tisa kwa mavane mjuka. Nyok saliba kija hapa tu ni mjuka. Chikuwa nyok saliba sasa wate mjuka. Na nyoka saliva aka mtoto wa nyoka
anachafuta paka lezi kichwa na pasuka shatinga sasa sasa niko mbia tisa
uongo gongo chuku sana kasi fongo ilimlaza taliba na china cha mgongo
kwa juka paka akataka jiji zima na mjuka paka wakufunga jiji kimia
mzuri ana kibana bana foni de la finger mzuka mpaka waku weka middle finger
mimepita paka bako nitwala di winda jizika kani kikuba batuta pika
watu nululu shika eight town. I don't know, you're busy all the time.
Sitting
the police, you don't need pride.
Sitting
the police, you don't need pride.
What do you know?